Luka 18. Yesu nogoyo ni jopuonjre ne ngero moro mondo opuonjgigo lamo Nyasaye pile ma ginyosore. Nowacho nigi niya,
Jang'ad bura moro ma ok oluoro Nyasaye kendo ma ok odewo ji, ne odak e dala moro. To chi liel moro ma bende nodak e dalano ne osiko biro ire pile, kakwaye ni, Yie ing'adna bura e kinda gi jal ma an go gi wach. Kuom kinde mang'eny, jang'ad burano notamore winjo wachne, to bang'e achien nowacho e chunye niya, Kata obedo ni ok aluoro Nyasaye, kendo ok adewo ji kamano, to chi liel ni chanda, omiyo abiro ng'ado ne bura kare, mondo kik obemba gibiro ira pile.
Eka Ruoth Yesu nodhi nyime kawacho niya,
Winjeuru gima ne jang'ad bura ma ok kare no owacho. Koro donge Nyasaye nong'ad bura kare ne joge moyier, ma ywak ne odiechieng' gotieno. Uparo ni dodeki mak okonyogi koso? Ooyo, awachonu ni nong'adnegi bura kare piyo piyo. To chieng' ma Wuod Dhano obiro e piny, uparo ni nonwang' joma oyie kuome koso?
Joma ne paro giwegi ni gin joma kare, kendo mane ochayo ji mamoko duto, bende Yesu nogoyo nigi ngero kama.
Ji ariyo nodhi e kalu mondo lem. Achiel ne Jafarisai, to machielo ne jasol osuru. Jafarisai nochung' kar kende, mi olemo niya, A Nyasaye, agoyo ni erokamano nikech ok achal gi jomoko duto, ma jomecho kendo ma jogang wach kendo ma joterore. To bende ok achal gi jasol osuru ni. Atweyo chiemo diriyo juma ka juma, kendo achiwo ni achiel kuom apar mar gik moko duto ma anwang'o. Jasol osuru to nochung' gi chien, kendo ne ok ohedhore kata mana ting'o wiye mondo orang polo, to noyuagore malit, kowacho ni, A Nyasaye, yie ikecha, an ma an jarichoni.
Eka Yesu notieko kawacho niya,
Akono ni ng'atni nodok dala kani kare e nyim Nyasaye molo ng'at machielo cha, ni mar ng'at mating'ore malo nodwok piny, to ng'at maduokore piny noting' malo.
Jomoko nokelo koda ka nyithindo matindo ir Yesu mondo oket lwete kuomgi. To jopuonjre ne noneno kamano mokwerogi. To Yesu noluongogi kawacho ni,
Weuru nyithindo obi ira. Kik utamgi, nikech joma kamagi ema yudo gweth mar loch Nyasaye. Awachonu adier ni, ng'at ma ok oyie loch Nyasaye gi chuny machalo gi chuny nyathi matin, ok noyud gweth mar loch ne ngang'.
Jaduong' Joyaudi moro nopenjo Yesu niya,
Japuonj, in ng'ama ber. Koro ere gima onego atim mondo ayud ngima mochwere?
To Yesu nodwoke ni,
Ang'o momiyo iwacho ni an ng'ama ber? Onge ng'ama ber mak mana Nyasaye kende. Donge ing'eyo chike mawacho ni, Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kik ihang wach, kendo ni, luor wuoru gi meru.
Ng'atno nodwoke ni,
Aserito chikego duto chakre aaye nyathi.
Kane Yesu owinjo kamano, nowachone niya,
Gimoro achiel ema pod onego itim. Lok gigi duto pesa, mondo ipog ni joma odhier, eka inibed gi mwandu e polo. Ka isetimo kamano, to bi iluwa.
Kane ng'atno owinjo kamano, chunye nodoko malit, nikech ne en jamoko ahinya. Yesu noneno ka chunye lit, mi owacho niya,
Mano kaka donjo e pinyruoth Nyasaye tek ni joma nigi mwandu. Yot ni ngamia kadho e wang' sandan, moloyo jamoko donjo e pinyruoth Nyasaye.
Joma ne owinjo kowacho kamano, nopenjore ni,
Kara ere ng'ama nokwo?
To Yesu nodwokogi niya,
Gik ma dhano ok nyal, Nyasaye ema nyalo.
Eka Petro nowachone ni,
To wan waseweyo miechwa, mwaluwi.
Yesu nodwoke, kawacho nigi ni,
Adier awachonu ni, ng'ama oweyo dalane kata chiege, kata owetene, kata jonyuolne, kata nyithinde nikech loch Nyasaye, noyud gik mang'eny e pinyni, moloyo mago moseweyo, to e piny mabiro noyudie ngima mochwere.
Yesu nokawo jopuonjre ne 12 motero kar kendgi mi owacho nigi niya,
"Winjuru, koro wadhi Jerusalem, kuma gik moko duto mane jonabi ondiko kuom Wuod Dhano biro timore adier. Ibiro chiwe e lwet joma ok jo-Yahudi, mi jogo nochare kendo noyanye kendo nong'udh kuome olaw. Bende ginichwade kendo gininege, to chieng' mar adek enochier."
To jopuonjre ne ok owinjo tiend wechego kata achiel, nikech nopand nigi tiende. Kamano ne ok ginyal ng'eyo gima Yesu wacho. Kane Yesu chiegni chopo Jeriko, muofu moro noyudo bet e bath yo kakwecho. Muofu no nowinjo ka ji mang'eny kadho, omiyo nopenjo ni,
"Mano en ang'o?"
Ne gidwoke ni,
"Yesu ja Nazareth ema kadho."
Eka ne okok matek niya,
"Yesu, Wuod Daudi, kecha!"
Joma ne otelo ne okwere ni mondo ling', to nomedo mana kok matek moloyo ni,
"Wuod Daudi, kecha!"
Mano miyo Yesu nochung' mowacho mondo kele ire. Kane osebiro machiegni, Yesu nopenje ni,
"Ere gima idwaro ni mondo atimni?"
Ne odwoke ni,
"Jaduong', adwaro ni mondo achak anen kendo."
Yesu nowachone ni,
"Nen, yieni ema omiyo ichango."
Gikanyono wang'e noyepo, mi oluwo Yesu, komiyo Nyasaye duong'. Kendo kane ji duto oneno gima otimore, ne gipako Nyasaye.